jande sappo e ɗiɗi ekkitinoje ƴiwɗe e bindi Yaaya. Assalamu aleykum higiraɓe kettiniɓe, meɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo Jon Dian. Meɗen beltina ko min mbawi wartude hande ngam yettinde siriyaji men dow habar burnan kesa. Bandiraɓe, hande en naati nder jande sappo e ɗiɗaɓere dow ekkitinoje bindi Yaaya. Nder siriyaji men en jangi dow noe latade tokkuɓe Isa Almasihu gonga gongaɓe. Seni en jaɓi lamɗo, en tuubi, o lamnan en he hakkeji men har mayde Isa Almasihu. O ittan semtende me yeeso lamɗo, den o lilan ruhu makko ceniɗo wara joɗo nder ɓerɗe men. Ɓerɗe men lotama, joni har ruhu makko ceniɗo en keɓi bawɗe wurude burnan belɗan lamɗo. En nani dow alamaji burnan kesam hano wurude nder tokkude e jaɓanude lamɗo. Seyo, hakkillo pukkengo e heɓude tabbitinol yaafo hakke nder ɓerɗe min, kam fu he yidde ɓeeto gollanondirde e yiɗude lamɗo. Nder siriyo men bittiɗo en gi'i tokkuɓe Isa Almasihu ɗiɗo, Maryama e Yahuda Iskariot. Maryama no wonno tokkuɗo Isa Almasihu gonga gonga, o hollimo yidde mawnde. Yahuda hana tokkuɗo gongajo, o jambake Isa. Yahuda Iskariotu famaino moye wonno Isa gonga gonga e ganɗume Isa wari nder duniyaru. Yahuda latake majjuɗo, o acci hakke naati nder ɓernde makko. Yahaya windi ko Iblisa naati nder ɓernde makko. Yahaya windani gonɗimɓe nder bataki mum gam fooɗude noppe maɓɓe ko Iblisa si'oto majjinde ɓe du. Yahaya windi,
ɗum woni ko gimmi windande on dow himɓe tefoɓe majjina on.
Iblisa no gollida du himɓe ɓeeto nanduɓe hano tokkuɓe Isa Almasihu heɓa on majjinaɓe dow laawol gonga. Hande enen du eɗen kandi hakkilade e golleji makko ɗi. Amma noye bawirte faamude ɗume woni gonga? Noe bawirte sendude gonga e fewre? Noe bawirte yehude nder gonga? Illa nder fuɗɗorde Iblisa tefi laawol majjinde himɓe. Ɗum fuɗɗi nder kogol Eden to Adamu e Hawa gonno. Oɗon miccito tarihi on na, iɗum tawa nder dewtere arande nder haala lamɗo bi'etende fuɗɗorde nde annabi Musa windi. Ton en jangi ko nder fuɗɗorde jeygol no ɗon funo wooɗi, fuduno gonga. Amma Iblisa wardi to Adamu he Hawa he fewre. Iblisa ɓadake e Hawa wi'imo,
gonga non ko Allah wi'i on to on nyamu ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fu, debbo on jaabindi, miɗen mbawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol, amma har ko darta ɓiɓɓe lekki gonki caka kogol ngol. Allah wi'i to min nyamu ɓiɓɓe ɓen, to min memuɓe gam to min mayu. Nden boddi ndin wi'imo on mayata sam.
On nani ɗum na, ɗum woni fewre arandere. On mayata sam. Hawa gonɗini haala Iblisa, o woppi haala lamɗo. Adamu he Hawa nyami ɓiɓɓe lekki kaɗaki ki. Nder wakkati mun da hakke, mayde, semtende, tuumo e kulan naati nder duniyaru. Haala lamɗo haalani e ko Iblisa woni baba fewre. O eiti Adamu he Hawa naatude nder hakke. Illa wakkati mun neɗɗo laatake maccuɗo Iblisa e hakke de yaade nder halkere. Adamu he Hawa keppi yehude nder gonga. Ɓe kettinake fewre, ɓe ciki haala lamɗo, ɓe majjinama. Denne noye bawirten tokkude gonga nokku to Adamu he Hawa keppi? Noye bawirte sendude gonga e fewre? Noye bawirte yehude nder gonga? Nder bindi Yaaya en jangi dow kujje tati balloje en tokkude gonga. Arande Isa wi'i ko kanko woni gonga eɗen kandi gonɗinde haala makko. Ɗiɗaɓere Isa wi'i o lilan ruhu makko ceniɗo ɗowa en nder gonga. Tataɓere Isa wi'i ko haala lamɗo woni gonga. Denne nani kujje tati balloje e yehude nder gonga: Isa Almasihu, ruhu ceniɗo e haala lamɗo. acce daren dum goten goten. Arande, Isa al-Masihu woni gonga. Wakkati Isa al-Masihu wari der duniyaru, awi'i.
Min woni lawul, min woni gonga, min woni burnam du. Wala anje howo to babirawo se tokkirai to am.
Isa wi'i ko kan woni gonga. Burnam makko der duniyaru wala hakke. O wuri der gonga, fewre futa waka der makko. Yahaya windi ko o kewdo moqere e gonga. Kettine halaji Isa di yaya windi. Isa wi'i.
Se on tinnake odon jogi halaji am. On latoto ayibe am gongabe. On andan gonga. Gonga on du no rindinan on.
Noi bawirte andude gonga on. En andan gonga on seni en andi Isa e ekitinoje mu. Kanko woni gonga on. Ekitinoje makko du no gonga. Isa wari halande en gonga on. Hollude e lawol gongawol ngon o rindina en ibilisa no tefa habude en deri machangaku harpene mu ama Isa al-Masihu wardi gonga mun fa rindina en ama noy bawirte andude Isa al-Masihu noy bawirte hettinade ekkitinoje makko seni o wala der duniyar ndukade dum woni jamul lobbol nota gogol woni gan dum wadi Isa al-Masihu lili ruhu gonga indirte do ruhu cenido e gamun e den godi dewtere hala lamdo wakkati sedda fadde makko accude a hibe makko nani ko o wiibe
mi ngaroto abbirawo hokka on ballowo gom o wondan he modon fa abada kanko woni ruhu gonga duniyaru dum wawata jabudemo gamdu hiatamo ndu andamo amma onon odon andimo sabu omo joddi he modon o wondan he modon ballowo on woni ruhu cenido mo abbirawo lildanta on do inde am kanko andinta on kujje fu o miccintinan on ko kalannomi on fu nde ballowo mo nildami on wari kanko woni ruhu gonga yuwowo to abbirawo kanko sedanto kam nde ballowo wari o famtinan himbe duniyaru ndun ko be mbofi har ko darta hakke wakati ruhu gonga on wari o dowan on faude gonga fu gam o haldata e muyo hore makko amma o halanan on ko onani o wanginanan on ko warata fu o halanan on ko onani to am fu hanonon o wanginirta teddungal am ko abba am jey fu min jey gam majjum wadi mbiumi ko ruhu gonga on no famminan on ko onani to am fu
gada Isa mai o yenci do kammu o accay a hibe makko fere mabbe balde sedda gada yencol makko deri kammu o lildani be ruhu cenido dume ruhu cenido wadanta be on nani na kanko woni ruhu gonga o do wambe deri gonga o miccintinambe ekkitinoje Isa al-Masihu o faaminambe hakke mabbe o janginambe o wonda he mabbe fa abada wakkati latiden tokkube Isa al-Masihu Isa lilan ruhu mun cenido ruhu gonga on wara jodo deri berde min en nani dow dun der siriyaji men bittidi dum wadan wakkati dindintineden ruhu cenido wara jodo der men dum haydinaki o wuran der men denne o wonda he men to jeheten fu dum hana kokkal mangal na kanko woni ballowo in o miccintina e hunde fu ko Isa al-Masihu haluno o hollan en du dume woni hakke deri burna me wakkati ruhu gonga wari deri berde men nimre e hakke bawta jodaade don kade wakkati o famini e hakke men e den bawi wanginde hakke me yeso lamdo lamdo no kolnido dartido o yafoto en o lamna e he hakke fu haro ijan Isa al-Masihu. Ruhu chenido no ballo maudo deri burna mem. Omo walla e Yehude deri gonga. Ruhu gonga no jangina endu. Famina endo kujje fu. No wodi kujje dute titute famede do tokkude Isa al-Masihu. Ama e dembawi jamude ruhu chenido walla e. O labinan pamal kujje o jangina en gonga on. En kebi fodore lobbere deri bataki yahaya wakati o windi.
Amma onon kai, Isa almasihu wujiri on ruhu chenido. Ruhu on du no wandang hemodon. Ndene, fota janginedon. Gam ruhu on no jangina on hunde fu. Ko o janginta undu no gonga gam ofenata. Ndene, ngonde he almasihu hano no o janginiri on.
Ompa mina, lamto yita su ude e ngonga on. Omo yiti wallude e do ude e. Hararuhu mako chenido, omo yiti janginde e do hunde fu. Lamto no yiti ande ngonga on. Omo yiti pame no e tokirite lawol gonga wol. Denne, e majjintake. Ibilisa no yiti majjinde e. Kanko woni baba feure, ama lamto do wang e do lawol gonga wol hararuhu mako chenido. Lamto hokki en du hala mum. Yahaya windi, ko hala lamto gonga non. Lawol purungol wadde gan andude moe woni lamto, woni har hala lamto. Deri hala lamto en kebi ekitinoje Isa almasihu, te bindanatin. Deri hala lamto kanta wete en gonga. Har hala lamto ba wirte sendude gonga e feure. Eten kandi andude hala lamto. Degon annabijo deri lady Israel gon wii.
Himbe amno kalkama garrafi andal.
Rafi anda woni ko ibilisa yidi. Ibilisa yida jango mpamon hala lamto. Omo yidi chikondo hala lamto. Hano Adamu he hawa. Ibilisa yida pamon gonga on. Omo yidi jogade onder nimre. Amaseni odon andi hala lamto. Denne ompaman ko sendi gonga efeure. Itun nafa on ga Yehude deri gonga. Deri jabura sura hemre e sappo e jenai e njangi.
Mi jogeke hala ma der bernde am. Heba to mi wadu hakke yeso ma.
Hala lamto no walla en to engadu hakke yeso lamto. Ika jangina en no e jabirten e tokirte lamto. Jabura sura hemre e sappo e jenai wi idu.
Hala ma woni fitilla gam koide am. Ka jengol do lawol am.
Ibilisa no yidi jogade en der nimre ama hala lamdo woni fitilla men hala lamdo no walla e to en jofu lawol gonga gon jeyngol hala lamdo no jogo e to e majjine ama no e bawirdo andude hala lamdo tawte on bawta jangi bindi tawte o don kala fulfulde tam lamdo no yidi himbe fu keba lawol yottade hala makko deri hala fu kabe nanata Mbase nipe bauta jangude bindi. Hande, himpe notonno golla do watutide hala lamto deri fulfulde. Epe batita he hakillo, bindi aranderi iuni deri hala ebre e greku fa deri hala fulfulde. Golle tidute non. Ama epe gata golle den ga epe jiti nanon hala lamto deri fulfulde. Mete mila ko deutere hala lamto den funo windete deri fulfulde. Fa bawon jangudene e ko e mom seni on bawta jangude de o don bawi hettinaade ne do radio na bedi lamdo no yidi hala mun jodo der berde min heba bawe sendude gonga e fewre bandiraabe lamdo accay e fere me fa kabide he ibilisa o hokki e Isa almasihu ruhu makko chenido e hala makko chenika Seni odon jidi hawjade ko e mon he pene ibilisa den ekkite to Isa almasihu kettine ruhu makko chenido joge hala lamdo gonga ha deri berde mon bandiraabe hettinani be mi wakkati mede hanti joni meden jetta on ga wakkati mo gattudon ga hettinaade mi alla hollu e siriya garowo alla barkin Mile no wadiri do aya o.
Mi jogeke hala ma der bernde am. Heba to mi wadu hakke yeso ma. Hala ma woni fitilla gam koide am. Ka jengol do lawol am.